Yeah. The true boys in the building. It's 9-6, baby. Girl, na nikosha. Vendo faraja yangu sawa huu. Wengina lini tocha. Kisa sina vyangu mtembea kwa migu. Mungu fundi ameniletea wewe. Navo nikataka na kuita kiwembe. Ukiwa shambani unanitaka jembe. Ukichoka bongo twende kwa madiba. Na ukupapa bongo watakuiba. Jinsi ulivo mzuli unanipa shida. Na nilivo na manguvu sitawapiga. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you.
Nikikuona na sweti. Kabuja ni peti peti. Meno yangu abe tighti.
Madiba, na huku papa bongo watakuiba. Jinsi ulivo mzuli unanipa shida. Na nilivo na manguvu sitawapiga. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you.
Nikikuona na sweti. Kabuja ni peti peti. Meno yangu abe tighti.
Mama nanaweka roho juu juu. Nataka twende town kwa miguu. Penzi lako na machanganya na juu juu. Na kama shule wewe ni chuo kikuu. Na ukichoka bongo twende kwa madiba. Na ukupapa bongo watakuiba. Jinsi ulivo mzuli unanipa shida. Na nilivo na manguvu sitawapiga.
Oh my God, you're fire. Moyoni mwangu sitoweka wimbo nitauli na usiku mchana. Please don't get tired. Mwono jaribu kukuiba. Jwa wafanya kitu mbaya. Nikikuona na sweti. Kabuja ni peti peti. Window yangu abe tighti. Ay, 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 ay. Nikikuona na sweti.